ni wakuniliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivoteka. Labda itoke miujiza ama iwe japanga Jesus. Since ever met you, MC look so much you, baby. Watameza watatema, watabeza watasema, ojua likiwa kalikizama. Still I love him mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know. Konshazi pima hizi sifa hape wagwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima, achani kupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza watatema, watabeza watasema, ojua likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Zika Mix.